kana ume hatari.
Like dono jama
italie na safari.
Bahisa de jama
kaka waone ya kumbali. Itata sepa na mali. Kana ume hatari.
Happy Africana.
Kalienda safari.
Land the boys you know.
Kaka waone ya kumbali. Kaka sepa na mali.
Alhamdulillah, cause all my girls are sexy. I'm so into looking like a thug, my pocket sussy. Sounded like a lie when she said her mother like me. Her body looks like a dime, so she bribed me. I've been watching daddy money for too long. I know the Benjamin, I know true love. I bet you know, when you're still down, many don't show love.
I'm not even gonna lie. It all started with a lyrical Adam, the Genesis, the father. We flexed on the fruit that probably made your senses gather. Watch my moves to my logical stardom. Heights you can't lava. Boy, salute Baba. I am the axis. I am the compass that showed you where the path is. You needed firewood, I showed you where the axe is. When you met the fire, hope you burn your ugly practice.
Kana ume hatari.
I'm balling for the gold.
Ikalienda safari.
Sweet, sweet.
Kaka waonea kwa mbali.
I'm balling for the gold.
Ikaka sepa na mali.
Sweet, sweet, sweet.
Kana ume hatari. Kalienda safari. Kaka waonea kwa mbali. Kakashepa na mali.
Choto kinacho shine siyo zabu. Aliniambia babu mtani soma kwa vitabu. Mziki wangu matibabu. Haraka rakwe fanye sabu. Taratibu marapa wako ndapu no waminu. Lakini kuto na mbaki mdomo bubu bubu. Ziku ulinichagua siyo miku uchagua. Wesikia mnavyo flow flow. Na vina vimepangwa kwenye huu mchezo mi mindo bingwa. Womojo neni chukia mami ananishabikia. Sio kama najisfia masheru na yasikia. Na bado mtasoma namba mwaka huu tunakuja noma. Kama nyira gongo tuwa wachoma. Wampie wa floka mimi, hawezi floka mimi. Sijuana nchukia nini, hawezi kwa kamimi. Sifanya mziki kupata sikse, nafanya mziki kupata ngodo. Unawezo kani bifu today lakini kisiri we shabiki yangu. Huwezi shindana na nguvu ya Mungu, yote nafanya ni nguvu za Mungu. Oh my god.
Kana ume hatari.
I'm balling for the gold.
Ikalie enda safari.
Sweet, sweet.
Kaka waonea kwa mbali.
I'm balling for the gold.
Ikaka sepa na mali.
Sweet, sweet, sweet.
Kana ume hatari. Kalienda safari. Kaka waonea kwa mbali. Kaka sepa na mali.
Sweet, sweet, sweet.
She love my vibes and that's not all I deliver. I know the love and love is style, I'm a penny pal. Even if she say love is a game, I'm a qualify. She say my chase, she's a Jimmy, Jimmy Bolivar. Cloud 9, I'm a 24, like Wiz Khalifa. I won't beg for D when I get 40. I'll be an OG before I get 44. Without the money, what's the glory for?